Ah, yeah, yeah. Don't go read to your 001.
The
mission don't make you move on, move on. Yeah. Nina shinda kuku follow you, follow you, yeah, yeah. You're such a pretty girl. Don't mind a del one nipa fever, yeah, yeah. Nacho ona vi picha, picha. Kwa Insta, Insta mara kwa Twitter, yeah, yeah. You make things harder for me. Naki hisi mi vibaya for real. Sitaki your mind, mpenzi lako maridadi. Kukuwacha mi sitaki your mind. Usiwa mali na mi, usiwa mali na mi. Hey, my deity.
Oh yeah, yeah. Masamuti. Alright.
Urembo wako nanifanya minione hakuna mzuri kama we. Hakuna kama we. Na sioni waku kufanana. Uzuri wako wakipeke. Yani wakipeke. Oh mama.
Kama malaika, shuka mini kupake. Mama, njebe ikishika, tujifunike duve. Mama,
ukinipa pale, nitasikia shware, shore. Nipe pale, pale, pale.
Inakesha kokoriko, kokoriko, kokoko, kokoko. Inakesha kokoriko, kokoko, kokoko. Inakesha kokoriko, kokoriko, kokoko, kokoko. Inakesha kokoriko, kokoko, kokoko, kokoko.
Minataka we ubaki kwa mwingine, mimi sitaki your mind. Penzi lako maridadi.